呀。
Mambo mengi mazito kwa sababu ya nehema yake Kristo, na siwezi yote kuyasimulia, hamna muda wa kutosha kwenye hii dunia, bali ninakupa hint anyway. Ametupa afya njema sote mimi na wewe. Yesu awapenda watu wote, katuweka huru kama Kinta Kunte. Sasa tuna flow kama currency, kumtukuza Yesu Kristo, hebu njoo si. Itakuwa upumbavu nikijipiga kifua na kusema eti ni uweza wangu, nayo maisha sipo kupa dessert bila kumshukuru Mungu, mazeni disaster. Hata ukisahau kuseti alarm, bado asubuhi atuamsha salama. Yamekwisha, yes sir. Yalo singeweza lipa sikiza, Bwana Yesu alikuja akayatimiza. Eti wakuseme mchana usiku watalala, wakilala level yako bado iko down. Inafaa kile amekufanyia, adui akikumbuka halali kwake ni nightmare. Acha kuamini unachokiona, bali anza kuona unachokiamini. Kile katapila inaita mwisho live, hiyo ndiyo Mungu anaita butterfly. Oh my, Chiki El Shaddai, G-O-O-Y-A na mwinua high. Kama una problem ata solve them, na tabasamu kanipa uzima bamba. New York 24/7 nikipumua ni NY. Amevunja kila York NY.
Ni Yesu
NY.
Ni Yesu
NY.
Ni Yesu.
Tupo full mzuka, hapana vitu nusu. Yupo juu, yupo juu, yupo juu,
hey.
Namtukuza bila haya, yupo juu,
hey.
Heli map, heli map, heli map,
hey.
Hadi ajulikane kwa kila map,
hey.
Yupo juu, yupo juu, yupo juu,
hey.
Namtukuza bila haya, yupo juu,
hey.
Heli map, heli map, heli map,
hey.
Hadi ajulikane kwa kila map,
Yesu.